This insert is brought to you by Radio Cape Pulpit on 7-9 AM. Visit us on www.capepulpit.co.za.
Sodumisa nengelosi kwelo khaya labangcwele ngunikho kapetheni lowo kwi Radio Cape Pulpit 7-9 AM. Ukanti ke sinaye emnxabeni masimamkele bethunana ngezandla ezishushu xa ephuma apha nengoma emnandi kemnandi I'm blessed bazalwane lengoma olokuchulwa nobiculwa ngubani inento yenzayo. Ndisoloko ndiyithetha ke into yokubana ikhona into ekulamaxilongo nalamaculo kodwa ke siyayibaleka because noba enkonzweni bekunjani noba bekunjani na eke sathi wazulwa ngenxa yam okanye sathi siyakudumisa Thixo imo iyatshintsha. Masimamkele ke emnxabeni ke molo ekhaya. Ninjani?
Siyaphila khona kuhle bawo usasigcinile kunjani kuwe?
Inkosi namakhonto. Masibukwamkele enkqubeni kwe-Radio Cape Pulpit. Sinenyweba xa kuphela le ngoma ithi enyweben. Nathi sinenyweba into kokubana sibe kunye nawe namhlanje. Siyambulela ke uThixo kakhulu ngaloo nto.
Yes, thank you so much, Tom.
Mandikunikeze elithuba wethu uzibulisele kubaphulaphuli be-Radio Cape Pulpit.
Yes, I'd like to take this wonderful opportunity and greet everyone and kale apho kuwe futhi anele nakubo bonke abaphulaphuli be-Radio Cape Pulpit. Greeting in the name of our wonderful Lord and Savior, Jesus Christ. And buliseke wonke umntu onimale ngelihle igama lenkosi lo uthethayo ngunikho wakwaphetheni. Amen.
Amen. Amen. Khosixelele wethu kabanzi nje into yokubana unikho wakwaphetheni kubani.
Okay, Abidom Unikho Phetheni was born and bred in East London. Kwi area ekuthiwa kuse-West Bank, khona nje i-area encinci pha eMonti ekuthiwa kuse-West Bank. But I'm based in Cape Town ngoku. Ngokusebenza in ministry, I'm in Cape Town. Unikho Phetheni usindisiwe ke, I'm a gospel musician or artist. Serving also under Uchumane and New Praise. Unikho Phetheni is a solo artist. That's Unikho Phetheni.
Wow, wow, wow. Ngakusixelele mhlawumbi into yokokubana phambi koba okanye iqale phi yonke le nto ngoba sibona unikho onentloko emhlophe.
Hey,
lo mntana wavela sesithi enywebeni, enywebeni. Uvela phi lo mntu? Khawusixelele into yokokubana iqale phi nje yonke le nto.
But it's a very long story, but I'll try by all means about this tattoo. That's next chance.
Okay.
Unikho Phetheni, I've been singing ekaweni and then abanye abantwana in Sunday school. But yeah, I'm not sure if it's fortunate or unfortunate, but I've never got a chance pa ekaweni to be just a spectator or to be any other children. I didn't dala pa ekaweni.
Oh.
I mean, not the first day to get going, then he gets a microphone, but come and sing. And I just sang my lungs out by then because nothing really. So it started by then till now. And get Unikho Phetheni, Utale Caesar man, we knew Praise Yambona Unikho Phetheni. And I was also having my shows back then in the days at Cape Town. I think my first show was 2018. My second show was 2018.
Yo, Kosiam.
Yes.
But I'm Maslow, Nico. Yo.
Good Alessia, Nagui Revivals, Nico de Corner. So, Gumdunje, Nico de Corner, but Yogu, till I decided, Uguba, Dangele, this calling, because to me it's a calling, and to me it's a ministry. Then, Gengokunda Bonda, okay, now it's time for me to do what I'm called for and my purpose in life.
Nico, abantu bonke baninzi abantu esele bekhona kumusic industry and umusic industry ugcwele kakhulu more especially kwicala legospel and mhlawumbi wena uza nalo phi utshintsho phezu kwalento esele ikhona and abantu ufuneke belindele ntoni kuniko.
My ministry is very different from okay, my ministry is very unique. Let me put it that way, because my ministry I purely pass staging at Benedictulile, abantu ba babusiseka, and then iphelele apho. I'm also looking at my peers, because I believe that I am called for my generation. So indlela yam endizoyiportraya ngayo iministry yam is to take ababantwana bangangam and the portray your life wokusindiswa umncinci phambi kwabo, because now they get bored nasecaweni ngokuse bekhona, because now we fake, if I may say, ngamanye amaxesha le nto yeyintsindiso and siyenza into eserious ibe ngathi yinto yabantu abadala okanye yinto ye-worshippers ne-ushers ne-artists enkonzweni and then iphelele apho. But now mna I am taking it to a dialogue, like everyday life, ibe yi-lifestyle le nto yokusindiswa and nale nto yokuphila mani usindisiwe uyintombazana, ingabi yinto eborayo, ingabi yinto eyabantu abadala, but just to take ezi zinto siqonda uba zizi-fundamentals kuthi as a youth and just have a conversation around those things. So you will find me having dialogues on my Facebook, personal Facebook, on my YouTube channel and so forth. So Ulendo Yeminisikom, it's not only singing, but it's to motivate and encourage youngsters to just be strong in faith and stand firm in the salvation.
Wow, all right, ke mphulaphula sekhaya ke usaphulaphule iRadio K Pulpit 729 AM. Sihlele kunye naye ke uMiss Phetheni uNiko igama. Ndiyabona into okokubana kudala siyibona le ntloko emhlophe ebane sithi uchumane. Please bantu bakuthi khani register eli gama lithi Niko Phetheni ezingqondweni zenu ingekaveli inyweba. Tell us udibene naye xa kundawona uchumane.
Uchumane Ngojo, I've been following the guy and his wife, his late wife of course, from very long time. I remember and if you get to Cape Town go 2011. I was so fascinated by the ministry yakhe, and but ngelaxesha I was following him at a distance and we make sure that noba andikhokufutshane, but I learn a lot from him. But uThixo wayenza inyweba nethuba loba ndidibane naye in 2018 when I was doing my launch, before I was doing my launch. So I presented my case to him and I just sent him an inbox on Facebook and I was just trying my luck, because I know uba inboxes like it's flooded kuba engumuntu one experience engaka kule industry. So I was just trying my luck and I was presenting my case to him. But look, Butuam, I'm this a young lady and looking for this in this industry. So can you please help me out? By the grace of God, we responded, and he was willing to take me under his arm together with his wife. And so they became my mentor. After that, they became my parents. After that, they became my everything. So uthixo nje wandenzela inceba for me to get umntu endizoba under his umbrella.
All right. Ngenxa yamaxesha kuzawunyanzeleka into yokubana sigawule siwarhuqa. Niko enyebeni. I believe into kobana single okanye EP okanye intoni. Khasixelele nje ngale ngoma.
Lengoma i-single ebengakhange iplanwe.
Okay.
And not at all, because initially now I was going to do a live recording in March this year, but 2 days after, 2 days before the recording, the corona happened and the lockdown happened, so I had to stop everything. So again, Mr. Chumani Ngojo was having a show, so what decided, uba magandi feature show yake, and I was given a chance to sing isolo. And so I decided ngolwesine ukuba ngolwesihlanu izaba live recording. Oba, look guys, I'm going to sing the song to a tribute to his late wife.
Okay.
So I sang the song eshowini ingakhangibe singer. But after the show, abantu I got inboxed from abantu. Abantu got blessed by this song. Abantu got delivered by this song, and abantu was so demanding of the song. So I was pressured to do this song as a single because it was out of our hands because it was out there already, and abantu bebeyifuna. So I had to do this single. Of course, I didn't get the right to portray myself in Gold Club. So it's a single. It's a single for now, and the EP is coming up early next year.
All right. Abantu ke mhlawumbi ke xa beyifuna ke le ngoma bangayifumana naphi? And xa unikho naye mhlawumbi bemfuna because ugovernment noko ngoku uvulile noxa kavulanga kakhulu kodwa unyenyisile into kokubana abantu bangakwazi ukuba ngaba bafellowship xa bekufuna bangakufumana phi and kwaye ingoma le bangayifumana phi nayo.
Ingoma is out finally. It's out ingoma kuizo zonke digital platforms. Uyayifumana ingoma your iTunes, your Google Play, your Spotify, your Deezer. The song is out already. And uNikho uyamfumana on Facebook. My personal account is Nikho Inhle Phetheni. And my musical account is Nikho Phetheni. On Instagram, it's Nikho _Phetheni. And if you want to book me, you can email kuNikhoInhlePhetheni@gmail.com. And yeah, yonke into ke ungayifumana phaa ku Facebook it's Nikho Inhle Phetheni and Nikho Phetheni for music page.
All right. Nikho, xa siza kuyeka mhlawumbi sicinga into kokubana ndikhe ndabona amaxesha amaninzi. I think inoba iveki yesibini ngoku leyo okanye siya kwesithathu okokuvuliwe okanye ke siku stage 1. Abantu andazi noba mhlawumbi baye bacinga bafanele ukubana iteksi i-corona iphelile na bendike ndaseteksini ke and ndafumanisa into okokubana sibabini abeteksini abantu abafake i-mask and okwesibini kukhona nabantwana ababini abancinci apha ababamba yonke indawo abazali abavane xhala loo nto leyo. What is your message to South Africa yonke when it comes to indlela yokuziphatha malunga nalo bhubhane?
My message is very simple to everyone out there. I think elixesha lisibuyisele to our sober mind, like our sober minds, and thina I think besihamba ne-hype ixesha elininzi.
Okay.
But now I think ixesha lapho umntu uyazinziswa umntu as an individual person because now kunyanzelekile ngokuba uzikhathalele like le nto imime basiyayenza like on a daily basis le nto you need to wash your hands, you need to take care of yourself, you need to sanitize ibiyinto imime basiyayenza kakade lena even before the corona happened. But now ize yasisinyanzelo to ukubeka isitampu yoba each and every one of us needs to take care of one another and even ourselves. And now I think so my message out there is we need to take care of ourselves bethunani akhomduzawuza phi azokhathalela akhomduzawuza phi azokujonga uba usafe kangakanani na and for us as youngsters thina sinoxanduva lokuba sizikhathalele sikhathalele noogogo nabantu abadala even nabantu abancinci kunathi. So thina singabantu abatsha ngase siyenze kwi-extra mile le nto yokuba sikhathalele nosecamkothi nongafaka ngamaski simkhumbuze nongakhanga sanitize simkhumbuze because i-reality i-fact yoba kukho i-virus apha elizweni lethu and iyabulala guys. So we need to take care of ourselves and be safe and sound out there.
Kulo mzuzu umnye oshekileyo siyabona into yokubana pha kumakhasi onxibelelwano into yokubana you are doing very very well and okwesibini siyabona into yokubana niphumile kunye ne-new praise nikwitho ungakusithela nje gqabagqaba into yokubana abantu mabalinde le ntoni na kolu hambo lwenu.
Okay, See, Pumile, finally, Sikwito, Kumani, and New Praise. So, Abandu, Mabalinde, and Kulu, I think we're going to visit in the Zimbabwe as Koyo at the South Africa. To mention a few, Umtata will be Mtata. Epizana, we are coming. Ladysmith, we are coming. East London, we are coming. Queenstown, we are coming. So I think umtu no umtu magakhangele uba sitoli pikala. So you need to make sure that uhlele already because we will be promoting our new singles, Uniko, Pepeni, Enyodeni, to mention few, Umaputi, Sivile Somi, Wait on God, Lusanda, Mosia, Jesus a Wonder. So, Je Lindela, Mpulapuli Lindela, Sizaku, and even Resident. Amen.
Sisi? Ngenxa yamaxesha masukuyeke mntasekhaya siyabulela kakhulu ngexesha lakho and on behalf of Radio K Pulpit and myself kunye nabaphulaphuli balenkqubo sikunqwenelela okuhle konke wanga uThixo ngale ngoma ithi enyuwebeni akwenzela inyweba azivule zonke ingcango ungene phakathi wenze umsebenzi kaThixo.
Thank you so much. I really appreciate that. Thank you for having me.
All right. Okay, bye-bye.
Bye.
All right. Ke mpula plus ekhaya ke ibinguye ke uNikho lowo kaphetheni bethunana. Thetha kamnandi kakhulu ngengoma yakhe ethi enywebeni ingoma emnandi ngendlela emangalisayo ayibaphulaphula. Andiyibaxi. Andiyibaxi kodwa imnandi la ngoma and ibisigqibo iva ngoku isitsho ithi enywebeni and uthi usisi xa ecula uvinde kokubana ikhona lento yenzekayo ndisoloko ndiyithetha ke ndizayiphinda ngoba abanye abantu abazuyiqonda xa ndithi ikhona le nto inamaculo phakathi ikhona le nto isemaculweni ngoba uthi nje eke kwathiwa iculo isimo sivesi tshintshe. All right, mpulapula sekhaya ke make sikhawuleze ke sibaleke sijonge uxolisa kwinana xa esithi yena yu bayacula.
Sitine umalusi siyamazi ubiyasonka asitine umalusi siyamazi yasonka. Oh,
This insert was brought to you by Radio K Pulpit on 729 AM. Visit us on www.kpulpit.co.za.